Yeah, expert
Lance Mako Productions.
Everybody say, yes, why be expert? I decide your move, Mako, but this a copy. Which I told you, Mupale, Missana at night. You are a bucket to Ambassa Luba, boom. Everybody gambati bala, bala. The little Mupala, bala. Everybody gambati bala, bala. Lelo sura mupala, bala. Everybody gambati bala, bala. Batukuli de bala. Wanna everybody gambanti bala. Yeah, tedi azole ya bala. Tuli muchibala, uli wenda bapaya paya. Abana banywa zibia, teli ya dali mufia. Bagaga tunywa peleya. Yeah, sakala kuulida yogera ya dokula. Baya setula, barapa makumi dadale. Kupatinze siwa sasira, totunula. Tokulula ujogera, barapa temokera. Vimba gamba vya dala temutambala. Kubanga nipomu, angkwata konja mubarula. Uno mulembe gwaffe kuba yeffe tuliko. N'abakazi bonna baffe kuba yeffe tuliko. Amabala bagagudde naffe tweyagaleko. N'ebyana ebibadde mu kkova katubirabeko. Everybody gamba nti bala, bala. Lelo tuli mu bala, bala. Everybody gamba nti bala, bala. Lelo sula mu bala, bala. Everybody gamba nti bala, bala. Batukuli de bala. Wana everybody gamba nti bala, bala. Zenji tude muninga ivane adamu. Warapanga ote mudamu ichiziki mchifunamu. Rachite tuwe ya gale. Nebyana tuvidabe. Buliche tukola tuchikole. Uganda ya fekale. Pana Uganda tuwe ya gale. Nange waibi expertine ya gale. Uno mulembe gwaffe kuba yeffe tuliko. N'abakazi bonna baffe kuba yeffe tuliko. Amabala bagagudde naffe tweyagaleko. N'ebyana ebibadde mu kkova katubirabeko. Everybody gamba nti bala, bala. Lelo tuli mu bala, bala. Everybody gamba nti bala, bala. Lelo sula mu bala, bala. Everybody gamba nti bala, bala. Batukuli de bala. Wana everybody gamba nti bala, bala. Tedi azole ya bala.
Mako Clyde.